love from Galea. Every drop you let up, cheesing, kisela, sela, I thank you, Acapella.
Kitabu ya kucheza, nakali kujirusha, unaweza kutingisha kichwa chako bila pressure. Hiha ijanishi, uwe wapi angazipi, uwe babi, uwe hasla, itakurusha. Na hisi mchezo, komesho kitulizo, mawazo, vikwazo, hi, hajui hizo, mafyozo, uge uza rhymes kuwa bizo, kifanya mziki kazi, weka kando hizo tuzo. Juhisi ndo mono kidalipu au lingala, taratipu mwes mwes, tasambuka tukisela. Weka shida kando hata kaha una hela, tingika tuna kichwa kipele kijela jela. Asili ya mziki ni hii akapela, juu ya kiki na snea diyo na rock side ya fela. Yela mzuka ndiyo huka dibu twala, upendo kote ni pendonga wacha kukwala. Niti Yukesh representing Imnara, mistari tindikali zaidi ya mchanga Sahara. Focus na sera za hip hop gira, kama vipi sha abigi wape chorus kikira. Bambika, ukadhani sida shida. Sometimes inabidi kweka kando hizo bida. Taka anga noma songa nae shika rada. Tingika usijani kauko solo na dada. Ili yako usiogope we kijana mabuda. Ule mzuka uko hapa biti ya simba wa yuda. Kimtindo uchezesha kichwa we shikisha rada. Yeah, hamna noma kama vipi we filanga. Inavyo peta ndio naipata zaidi ya vile mambo wanga. Kakicheko kwa matanga heko bada ya kufunjanga. Mwiko bado naibishanga sembe vile inakuanga. Unajua kama kawa tingi style zui ya namba. California ndiyo kule crack sound dani ya nyumba. Unabisha datisha huku si tunakomba. Tuweji hami fulu mwamba weka judo le mumba.
Chezesha kichwa kwa unaweza, iflo inakweza, I say. Hey, 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 hey. Chezesha kichwa kwa unaweza, iflo inakweza, I say. Hey, 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 hey. Chezesha kichwa kwa unaweza, iflo inakweza, I say. Hey, 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 hey. Chezesha kichwa kwa unaweza, iflo inakweza, I say.
Street to Bumtani, Quarter, White Rose, New York, Wapping the Wapping.